NinjaPhoenix.com.
Things will be alright, man. Yeah. Drop it. Yeah, XP's one time for your mind. Put your hands up. Yeah, been away for minutes, huh? We back. Told you, man. When we back,
we back for real, real, man.
Pay attention now. Yeah, listen. Hip hop ni kazi ya musikati, ni fight ya mind, na jiuliza kwa ni promoter tu wa mi, yeah. Presenters wana bana, mpaka kujuana, wana taka ujiko, wana pinda mshiko. Sikia sikizia, fungua masikio, mwote pala lipo, fungulia yo radio. Unavyofanya sivyo, unapokwenda sipo, this for my people, how simple. Na wapa kiapo, walionzisha hipo, na ndipo, mpaka sasa tupo. Utapo kuwepo, usikiza hili kopo, ni KZZ, XP, na J-E-4. Track, ni moto so simple, so happy cold. MCs, kueni macho. Soon utawaka moto, XP's, tukija bongo 16, hizo na misipo. MCs, you keep to see at your kahi from your pursuit of G. At your kundika, mister, you see who wanna keep. Uko uliko kizan, embo in the design. So maswahili patakiliza, asiliza kunga, mister. Mikali, mikal, embo kwanza mic pass. Niko preso, we are seas. Kila kitu ni seas. His videos, ni seas. Productions, ni seas. Ustaki beef. Okay, 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 another nane. Humu, humu, then the bongo, super nane. Bring this, then the bongo bass, super ane. Kuwa, to sing your money, a money first. Usaba hoof, tupa tane, bongo yeti, tuki jenge sote, tupa jane. Tutunza mziki wetu tuje, tujulikane, pretty jeku, James Lee, bro, and father, rest in peace.
Beaches bling and shit.
Nej. Vad ska jag med det till? Fan, jag har inga jävla pengar ändå. Om jag går på A-kassa spelar det fan ingen jävla roll. Men då är jag inte råd.
Nej, cool.